Temple.
I am only visiting. I used to live here. Tell me, what is your name? So they've changed your name already.
Assalamu alaikum, ndugu zanguni. Imekuwa muda mrefu tangu ni wape ahadi kama Yesu ntarudi na fungu la kumi. Amtoi mnafuga chuki na nguvu za ngumi. Omboy imesha mafupi, enjoy paishwa na music. Ujumbe na ufikisha kwa lugha wanaita abusive, elusive na disturb ka virusi. Va influencer, squeeze killer boya influencer, content creator we kuweza. Wanakuja na kuvanish, wanatupwa, wanasusa na kupanic. Tunabakia wakubwa kwenye fani, kudra zinashushwa kwenye imani. Na soon nita bow down ka upande wa mbele wa Titanic. Nkisha kundua mimi ni Titanic. Send the vita blindly into a right timing. Blimey, my grind hard so grimy. Na vunja manto tui na kona so gold mining. So much troubles in the world. Scramble in petition, struggles in the cold wars. Royal Rambo in the jungle. Mufasa mbwa kokwa na mamba when I roll like Natema miale ya moto kama lightning, thunderstorm, Afrika ni hunger home. Full majanga visanga mother zone. Na usipojipanga utafia Shinyanga nyanda ze swagger don. Amna jipe wengi ladi daddy same flow. Stacky tacky solo kama kardinali gentle. Holy crap, wasn't touch a pengo zaidi ya polycap. Sorry cap, ni his spliff moja I be rolling up. Do I sound suicidal? Niko hivi tangu pinda boy mjui rifle. Ajui survival, ku run from the 5-0. Keep it wise though, not your eyes goes. Live show. Kitu nice and slow. Etu ni drive crazy, where's your fucking license ho? Nevertheless, you don't mess with the Pisces bro. Hii ni bashi na sifanyi for the fashion show. Ukini jia na ukabaisa na kuletea ukabaila. Niko tofauti na ukawaida, uja pile up, style up. Mitindo yenu use DC old school. You know good, watch who you close to, you line cuts. Huja robu wa una mwila, chill well, drink water. Umechoka runya mila. Huja focus na dira, una 4 plus una gira. Huja focus majira, umekuwa shoga unaliwa. Luga flow sam na iga, Grammy Oscar mtashinda. Naota njini bado hamja shokas kabisa. Kadinda na mavazi ya kikosa madiba. Sifa na usta mavis, jui bro kata fika. Ni wazi mna vita, uswazi mna pita. Na vispika mki freestyle na fans ya waja lipa. No subliminal diss, msin involve kwa your criminal list. Wezi kwa top na mina. I'm a wish, Nico physical and original kid. Divine and spiritual, holy Quran, biblical indeed. Wauza brandi bila ku advertise logo. Unabebwa begani hata uwe oversized model. Usijivunie kipaji kawa recognize moguls, kimpings and tycoons, be wise dogo. Imani yangu ni rasta hata nsipuachia ukonga. Sisiki tena injili pasta na ufia kunyongo. Asu zao pia ni noma, watakufanyia nongwa. Mambo yako watakupitia upate isia kawa umerogwa. Nimefanya utafiti, mwanya ni mpana hutafiti. Hasa kwezi zama za uzandiki, njama za usaliti unafiki. Yando na uthibiti, wakibana ye atashusha riziki. Mwana wa mama atakupa kipi? Na hajawahi kunusa dhiki. Stahiki za umiliki visivyo halali wanazirithi. Taasisi nyeti na kufilisi. Si hadithi za Misri. Za Musa tuvushe twende Kanani. Mazayuni na intrusion walianza zengwe zamani. Wakati wa mavuno usicheke na nyani. Watakuacha mpweke uteseke ushindie mpepe na maji. When I blow trees like mother nature. Naacha jopo la MCs wote wame seize under pressure. Freeze under weather. Bees kuchaka cheddar. Squeezy kula mbunye sio easy wako after paper. You think you clever dog? Do me your favor boy. Ukin mention na bad intentions unapoteza point. Kwa hizi missiles akika swezi miss off target. The rap big boss na surreal. Cross got it, ni jump jump, niko dani ya crisscross party. Mtu wa pistol, squeeze and never diss nobody. Labda traitors, wanao supply beef kama fakers. Fakers, wakuchongeje neza undertakers. Yote kisa unashine kale bro, ndani ya Lakers. Business man, mindset ya paper chasers. Nye bado amateur sana kuplay level hii. Copycat wa Bosso, Rayvanny na J Melody. Situation no mercy, I stay devilish. Kama Joseph Kony, I'm a rebel and get a favorite. Do me a favor please, fanya yako ni fanya yangu. Wata banki na branches na haina paper trees. World class professional, major league. Ushambi wa spime na calligraph, don't measure me. Ufotao ni utabiri wa hali ya hela. Vyuma tendelea kukaza, tadhari mnapewa. Same tunazopiga kazi sombali na jela. Si bahati ngekewa, ni morali unanielewa. Na behewa alivuti kichwa, chuki visa baya mwisho wake ni futi sita. Sifanye muziki ni pushi dinga, ama nileto zushi kusikika kwa upuzi, sifa ni upusi nigga. Brown yani movement na move so randomly, kama particles au movements a randomly. Matopu wenu wako under me, wana behave kama upcoming artist wanna be, I'm wondering. Vichwa vichaji mnasomeka low battery, ukitaka kuamini unachoreka Joe Gallery. Pindi limeanza no memory, sibishani na brother who needs to draw some more recovery. Familiarity breeds content, mko real ya undo content, mbona hamna concept. Mmepoteza potential, nguvu ya hoja, amuazi kesho kisha vimbiwa njugu na soya. Awarambi mkono mtupu, labda uwe mtu wa kutoa, ama uwapeganji yake itaki undugu na lawyer. Electronic flow, bi-directional, sina rectifier. I'm professional, amechino, amexpire. Tangu ujima na set fire, ulindi na ulimbombo kwa illuminati anga ka jet fighter. Ama ndege sio na rubani, vita haina macho, anapigwa mpaka raia majumbani. Acheni zo stories za maskani, na hivyo vinywele vyenu kama mdoli. Eti
asmama na Irani,
wengine itikadi kali wanahusisha na udini. Unakiponza kichwa kwa ulimi, kwa tija zao mwinyi. Akamaliza hija Idi Amini, ndo mwaya kaleta nyaya, tukaanza vita na ukimwi. Akukosea alimwita mtoa roho Israeli, back by the US uwajemi awahemi. Walojidai watemi awawezi awaendi, kwa frontline wako undercover wana mengi. Lia sister bila kili utauza uke paka ufe, wacho watoto wa F2 wakimba ute papa ute. Shule ulipata nungi ulimbule ulikacha pundo, kawa mtu achaka bada kuchapwa na master mkude. Mitani kama mzumbe, musti ya mayudom, waulize wajumbe koba mbuchi ya madubo. Natungo siki fusi wana rundo, na kama ya usu mchuzi basi yawe mafupi mazungumzo. Wanakula mamluki yasho la sajuki na majuto, mtoto wa dandu wa kubuku inawa mpi hata tuzo. Mwenyezi nipe subira nizi control hasira, I create then I kill but I condone the sinners. God in the human body now confront the zila, mikasa sukasa usijipate confu kazima. Kitu konki kabisa, dope thing a kick on a tattoo, wana bleach wana nose ring my ninja, watch it closely utalizwa. Machozi kwa mapozi ya uchokozi na kugiza, mabitozi uko sinza. Need I say more?
Say less, nigga.
Vibe with the Pisces flow, this is direct flow. Keep the silence, so sin a remix wanauliza,
hii ni priceless flow?
Niko active, nimesha switch pirate mode. Sigi no strength, niko high red kwa mindset low. Tease kama kawa, triceps, biceps, bro. You wanna sample me, usiji nezo slice X, bro. Utu uzima dawa, very gentle. Adamu aliponzwa na hawa, mbono unapagawa El Negro. Aundo madawa, El Mencho. Wana wawa wasio na power na watawala government.
Oi ninja, mimi kwa leo naishia hapo bwana. Acha na wao wa rap tusikie. Wana wanaongea sana. Mara hawajui tukusa, mara sijui nini. Wanajua wenyewe, waingie booth wakatoe juu ya hii tusikie. Na wakiweza toa juu ya hii na toa juu ya juu yake. Oya karafun tusikie basi.
Master,
I'm not your master.
Hey, hey,